Yeah.
Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ila nagonga muda wote Ni mwakago pandunda fiesta bola sepe Oya mshua vipe, achia sete Atwezi kupokeza na baba isiwa pepe Ata dunia itashanga, wesume niza Itini kwache kidogo changa msheda muto babala Somebody, hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Noga, ifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Weronga, ronga, weronga tuanagonga
Waonyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga
Wataka ucheka na bwana wakata Wataku zunguka ushangai Wataku chekia vizuru soni na mai wako apite nae
Kizembe usikai, tena ujiandai
Oga takata, kama unautaka
Somebody, hater. Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.